First time me nakona huna toka school, nika kupa high mtoto kanilia ko. Nika huna so, niko miyaro, nikona bora nikufuate kibi show. Yes, I'm kononi modo kari, chini na simple. Dogo mdogo na kufata, pale hulipo. Single betani, kek kichwani na nukia marashi. Kushani kote, yani bari tunitaki. Oh my god, majo shadunda kamarani. Shatumia mbedo nyingi, zingina zine dadi. Upa sex mama, tena huna drama. Mujangu mekuchagua, mekuchagua. Chichote nitafanya, engowe wangu mama. Hili nipo nikuhugua. Upa sex mama, tena huna drama. Mujangu mekuchagua, mekuchagua. Chochote nitafanya, engowe wangu mama. Hili nipo nikuhugua.
Everyday me no feel my love alone. Alapage wani ziswaga. Everyday me no feel my love alone. Alapage wani ziswaga. Kama kawa, nipo nae. Kama dawa, nipo nae. Kama kawa, nipo nae. Kama dawa, nipo nae.
Nikaisla la mtoto, nendana na wakati. Mwili wangu kimba mbao. Jomana oni tak, nikazama gym, nengo kuzi saka six pack. Nikapata seven pack, hila bari oni tak. Nikae slab ya unapenda za kipedeshe. Tinga kari pesa nyingi bendi kuoneshe. Niki kumbuka, roo yangu ina nyuma. Pesa ulitupa tayo, kamputo kanisu kumadas. Kukonda kacha, skudata kacha. Nka kufata homeboy kwenu unapoka. Sikuwa piki yangu likuwa na tagi la mchizi. Kuna suri yangu katuja kelele za whiz. Oh my god, mojo shadunda kamarari. Shatumia mbenu nyingi zingina zine dad. Upo sex mama, tena huna drama. Mujangu mekuchagua, mekuchagua. Chochote nitafanya, engowe wangu mama. Hili nipo nikuhugua. Upo sex mama, tena huna drama. Mujangu mekuchagua, mekuchagua. Chochote nitafanya, engowe wangu mama. Hili nipo nikuhugua.
Upo sex mama, tena huna drama. Mujangu mekuchagua.
Everyday me na feel my love alone. Anapagia wanezi swaga. Everyday me na feel my love alone. Anapagia wanezi swaga. Kama kawa, nipo nae. Kama dawa, nipo nae. Kama kawa, nipo nae. Kama dawa, nipo nae.
To the left, baby. To the right, baby.
Ready, touch, you're not kiss.